Nsoro oluri tuka Nempwasibwa ebyange byonna
Zemulita
Ewafe Ewafe Ewafe
Nsoro oluli tuka, nesunga nnyo kukulaba.